知难难路
结果 B
Sometimes love comes around And other times You lose it But in the world There is nothing good like love Uka mbere tujihura Byari byiza Warufite isuri chisa nirirenga Nuko mura kokanya Fatwa na mashanyarazi yeah. Nsesuru meza Umubiri wanje wose Nuko ngusabu rukundo Baby Uraru nyemerera Nyemerera Ubwo hashize imyaka itatu Mbyarira umwana w'umukobwa Hashize undi mwaka umwe Ibihe birakujyanira Sezeranye mbwire Ko tuzongera mu buzima Ndabona intambwe zawe Ngo nkubonehe mu buzima Agatoki ku kandi ngo twibuke Mu buzima Mu buzima Njye nawe Mu buzima
Yego B
Ndakerekeje amaso aho warengeye Ngo ndebe ko nakubona Ko nakubona Ibyishimo waneraga Naho nabibona Urukundo ngukunda Ntiruzashira Gihozo cyanjye Simbizirusha ubwiza Umunsi ku munsi Ndagije igihe uzagarukira Sezeranye mbwire Ko tuzongera mu buzima Ndabona intambwe zawe Ngo nkubonehe mu buzima Agatoki ku kandi ngo twibuke Mu buzima Mu buzima Njye nawe Mu buzima
Smile